Teka Clarence, the African voice. Nataka kumshukuru Karima, kunipa binti mrembo, nitampenda daima, nitozidisha mapendo, sitomfanyia kanira, nimuuzi kwa vitendo, tuishi kama malaika walioko paradiso. The African voice. Kiukweli shani zinakupenda kiundani, penzi zito nikupe, tufikishane kitandani. Unizalie wa kiuti hudavera mzoni, wamiliki biashara mikoko zote madukani. Hapa mwendo wangu stereo, nakupenda bendio, nakuima studio ama tukipanda ferio. Mwendo wangu stereo, nakupenda bendio, nakuima studio ama tukipanda ferio. Unanilewesha kwa mapenzi, kwa mahaba unipayo, nitakudekeza kimtoto, nipishe ulimi kwa sikio. Kwa ulimwengu wa mapenzi ni kukune makamwisho, tupande basi la mahaba, tufikishane bandarini. Mwendo wangu stereo, nakupenda bendio, nakuima studio ama tukipanda ferio. Mwendo wangu stereo, nakupenda bendio, nakuima studio ama tukipanda ferio. Mimi kwako dhaful hali, mapenzi yako nimezidiwa, we mtabibu wa yangu hali, ujuwayo wangu ugonjwa. Unanikosha usingizi, umwenzio ni mkiwa, dhibu merinja kilini kama vile kanipadawa. Mwendo wangu serio, nakupenda bendio, nakuima studio ama tukipanda ferio. Mwendo wangu serio, nakupenda bendio, nakuima studio ama tukipanda ferio. Michezo za kitandani unavyojua kuzicheza, kunikanda mgongo na kunirushia zile pila. Hizi ni dakika mechi uwanjani, na tusauti twa mahaba, ikiwa nawe sikanyagi chini, unavyojua kunidekeza. Umeniteka wangu moyo na kunipandisha hisia. Mwendo wangu stereo, nakupenda bendio, nakuima studio ama tukipanda ferio. Mwendo wangu stereo, nakupenda bendio, nakuima studio ama tukipanda ferio. Ila usiwe kidanga danga ukafanya presha kunipanda panda, hata tukirishi kwa vipanda banda, ipo siku tutamiliki vitanda tanda. Leo nimepata jere shukuru, kesho tombe dua nipate buku, wendo nipa utamu wa madafu, kama nyama lambe munufu. Mwendo wangu stereo, nakupenda bendio, nakuima studio ama tukipanda ferio. Mwendo wangu stereo, nakupenda bendio, nakuima studio ama tukipanda ferio. Unanikosha roho jamani habinti. Yeah, Kaka Clarence, the African voice.